naba kitamwe abakola entegeka n'otusanga bwabo bakuffe bankoba zambogo olwotakoleera kizibu okufuna gy'olya kwoteeka ebizibu eby'enjawulo ebitulumbagana n'obulagayamba so ng'omwana waboobo ye ne bwakola ekyejafunaka ababita naye bano bazinkulu busere bwakaba yakoowa atayina abamusa nange bwe ntunuulira abange ne nfuna omutima ogw'ennyamira olw'ebyo gwe nze atayina kyentegese ndi kiriju n'abaana be nzadde abangi neekola n'abatupikanga nti muzaale ekibi nnyo n'okubanga baafa abange mbadde wabbeetika mbakube wajjajja eyambabisamu ekyo nsaasira n'abansisinkana nga nninga omulalo atayogera bya buntu bannange ndaagalwa abaana nze mundeke nnabulwa we ngumidde abaana bangumya talungi mwogere nga boogera obulungi bw'otolaba baana bange enjagala mbatuuze wadde nga mbalaba muli myaka mimpi ekisooka mbasaba mu nsonyiwa olw'entegeka embi ennyeeza nsiba mu bwavu so nga nandibadde ne ssente naye ekibyamakuba agazitwala maanyi nga nkoleredde bannyammwe buli amala okufuna nsibamu bigenda ate amabujje n'alekaawo olw'okubulwa ayamba n'ennoonya omujja n'oyo olw'okuzaalamu ababiri n'amaanyuuka nnabulwanywerera mu bwavu eyo nno y'engeri gye mwayala naye si lwakuba nnali mmasanyu maanyi n'abaŋŋamba olugube lw'abaana nze kaŋŋume kuba tekibalwa mu bife gwe bameka abasinga n'ebyabwe n'awongerera naye ate n'avaayo bukumbu oba mu kifo kye maali bamba baana nakyo ninaakukyebaza nsanyuke sitamutandekerere ne muteeka mu mutima byenzize mbagambe kiri nsanyusa mu nsi ne bwoleka zifaamu ng'omwana w'amagezi tafunye ekikyamukuba yandikoze pulaani n'eyitimuka omwami anoonyamu bitungwa kyenvudde nsalawo kino ekitono kye nnina okukiba wa mu bwavu bwange baana bange enjagala mbaweerere kuba kikyobugagga gye ngabye mu lwatu oyambisa omukisa mu essomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya biyitirira kasitamulaba bannammwe abatasomye ensi eno bwe bagoye obwenvu waakiri nja kwesiba ekkutiya nga ndi mulamu temutya ndi munywevu mu ekyo singalo mwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwangaani ali nzijanja basenga temunsome bulungi munyiikire okusoma abaana bange anaalemu ekkalaamu tandaajaniranga ekirala kye mbakuutiramu abaseka muve ku kyokuboola n'ekyo kibi waaliwo ebibasimatuka nga muli mu mboozi ebitawo manyeni gundi si mwana wa maama n'ekiva mu ky'olusi mujja mu bikonde oba bireetebwa abannyammwe be basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinnuma abenda n'akabuuza nti ye nga tonyirira bwennootunula bulwadde obeeka bakkuba ne bw'abannyina aliyoawaka atakajuza n'ako kayina kukiggumiza nti nno bankuba gidambuulira amazima oba olya n'emmere obuviiri bw'okusenyusi kiki ekikuuma nakootekamulwisa nti we bajjula emmere nze maama n'atuma emugga oludda n'anvuma bw'ava kuby'emmere ng'olwata abakangoye kamaama kama na kasumbua atenga kakoye esweta yoje na kulira chito jambara empewe kufuira okwe kuzimba matama koko baji wanaiti mwabasiba mwze nene techantu kate sevika mama oche chanjo gera keyo ne daddy ya kugulira ke chivoto nime nekalio kakete nte kulevita sana kuruku baka filira ke chije wakagame nekakoli miana kakoli mawagata sana chorabi mwana wangu mkazi takute na yebulicha nasibe nguguna agenda na babe narikawe nensari gila wanga masiko fukumura kareka kazi katubioka wanga woli rama zika katayo vegeti se kuruna kone katandikira oruta wakane keunika babuye Karendoza sabanya mweze zinzo kubareto kubora na muzite Muronde nga mwevi na waga sanga mwagara nuru ganda lunyuma lugate Roma nyane kwa gaira yari kuo mkono nosomo kachikonya Norocho uli kwembala gangati waruganda na mwe mwanga naria Echo kubanga mwaurabanya mwezi enso bie mkubie funduko mchenyi Echo mchifu na nanganze na owe chitalo sima njimu wajia Zateba nange wetu fana nani na uchemba kutira nginde Fengo kusome sanga vano kusinga roli za wanoli kama mungu Zekati chensa bamu kama ngatusi ze jisera mwana mpitira chuse Kubanga wende kabange ngatebe junampa walijia bayambe Jini omoyo